kerera sigala gatana sekulula tezira ba mukisa watali katonda ebintu bikyankalana omulabe teyebaka takowa yakalanya tukigomye ikiro same omuyite yesu anakuyitaba nakolesa ebyo byotomani biberemu tegeka kulembeza katonda abere muteka teka zo yabazikulira yabazirungamya nebyokola nimalabomusa agamba tindikulembera nempereza ebifo ebitali bisende nimenyamenya ensigi ezebikomo nentematema ebisiba ebyebyuma nikwobugaga obwomukizikiza twayogera bwatyo mukama Hola.